Elibu lulionda kayiwa ya Yesu Kristu ya sapula Yuano. Yuano o kapitulu katete. Kefetikiro ndaka wakala ale, kwenje ndaka wakala kumwe la suku, ndaka haye suku. Eye wakala kumwe la suku kefetikiro, obina vyosi vyalulikiwa laye, ndahayeko ndala chimu chalulikiwa. Vokwaye mwakala omwenyo, kwenje omwenyo wacho ochinyicho manu, ochinyichi tuira wewelema, kwenje owelema kawachimine. Kwatukuluka omunu watumiwa la isuku, onduko yaye Yuano. Eyewe ilira uvangi wokuimbira chinyi uvangi, okuti echi vayeva uvangi waye vakolera chinyi. Yuano hayeko chinyi, pwaiwe ilira okuimbira chinyi uvangi. Chinyi haye ochinyicho chiri chituira omanu vosi, wakala lokuiya volwali. Wakale volwali, halo lwaluliki walaye, haimo olwali kaluoli mbukire. Weya koliavo, kwenje omanu vaye kavo tambuire. Pwaivosi votambula, kwenda wakolera onduko yaye, wamai haomoko yokulinga omana vasuku. Ndokuti vava kavachitiwile losonde, pamolo chipango chetimba, pamolo chipango chulume, pwai vachitiwa lasuku. Ocho ndaka walinga omunu, kwenje watunga pokati ketu, yuwe yuka ochaliro chiri, twamola ulamba waye, ulamba wacho, ulamba wamola wongunga washa. Yuano wowimbira uvangi, yuwa viliki ya hati.
Eye una ndatukula echinda popia siti, uongwai wambelapo, momo eye walivanga, amendasiale konyima.
Kwenje etuvosi tuopake yuko liaye, ochali kochali. Momo obyandeleko vya echiwa la Mose, pwanyo ochali lochiri vyeya la Yesu Kristu. Lomwe wala mola suku, omola suku wongunga, uokasiwo nete yasha, eye wositulula. Uvangi wa Yuano wowu, va Yudeya vovo Yerusalai, vatuma ovitunda, kwenda valewi okupula vati.
Ovelie,
kwenje eye wa kumbulula lochiri, kakembele wapopya mwene lochiri hati.
Ame, ame komesia.
Ocho vopula vali vati.
Nda ocho mbi oveli ya ale.
Yu walinga hati.
Hameko.
Vopula vali vati.
Ove uprofeto wacho ale.
Eye wava kumbulula hati.
Sio.
Ocho vopula vati.
Ovelie. Tukumbulule okuti tukasapira wava tutuma. Ove mwene olilombolola ndati.
Eye wakumbulula hati.
Ame ndindaka yumwe ovilikia vekala soko hati, sungamisi onjila ya ngala, ndechi chapopya uprofeto Isaya.
Pokatika wabatumiwa, pakala wafarizeo vamwe, obobo pula vati.
Ocho henda kukristuko, pamwe Elia, pamwe uprofeto wacho, obapatisila nye.
Yuano wakumbulula hati.
Ame mapatisa lovava, pwain pokatikene patai umwe kawokulihili. Kwenje ame, ndango ndalivanga okuti eye wangwama, haimo sisesamela okukutulula olunjita loluhaku lwaye.
Ovina evi vyalingiwila vombetania, kesinya lya Yordan, oko Yuano akala lokupapatisira. Hela yacho, Yuano wamola Yesu wakala lokuiya kokwaye, kwenje wapopya hati.
Kamemeka suku upa kanduo lwali yo. Eye una ndatukula echindapopya siti, konyima yange kuiya umwe wambelapo, momo eye walivanga, ame ndokwama, kwenje ndango ame mwele, sio kunihile, kwai ocho mwele ndeilila okupapatisa lovava, okuti eye osituluiwa u Israeli.
Yohano waimbavo uvangi hati.
Ndamola espiritu waloka ndopomba kwenje wowila. Ami mwele shokunihile wai uwanuma okupapatisa lovava wapopiala mehati u umoni okuti espiritu ulokila kwenje uwila eye opapatisa l'espiritu santo. Yu ndachimola kwenje ndamba uvangi okuti uu omola asuku.
Hela yacho, Yohano watalama lolondonge vya yevimwe vivali. Wavanja Yesu oko ailira kwenje wapopia hati.
Tali, kamemeka suku yo.
Olondonge vyacho vivali, vya yeva eti ya popia, yu vakwama Yesu. Yesu okungwalapo, wavamola ndomo vokwai, kwenje wavapula hati.
Vusandanye
vokumbulula vati
Arabei
chalomboloka olongisi
osikilapi
eye wapopia lavo hati
enzwi ndotali
ocho veya vamola oko asikira kwenje vosala laye etekeliacho momo chasoka ale ndola yekwi Andereu huva simono petulu eye umwe polondonge vina vivali vya yeva ondaka ya Yohano kwenje vya kwama Yesu. Eye wasanga tete manja ye Simono, yu wapopia la ye ati,
twasanga Mesia.
Chalomboloka Kristu, wotwala ku Yesu, Yesu wovanja, kwenje wapopia ati,
ove Simono, omona Yohano, oluki wa Kefa.
Chalomboloka Petulu, pamwe ewe. Hela yacho, Yesu wainda kongalireya. Wasanga Filipu, kwenje wapopiala ye ati,
mwame.
Filipu umbete saita. Imbolia ndereu la Petulu. Filipu wasanga Nataneli, kwenje wapopiala ye hati,
twasanga una Mose atukula wabiyandereko, kwenda uwa profeto, votukulavo, okuti Yesu omola Yosefe ukwimbo lya Nasara.
Nataneli wopula hati,
ko Nasara e kutunda chimwe chiwa.
Filipu wokumbulula hati,
enzu ndotale.
Yesu wamola Nataneli oka silo kwiya kokwaye kwenje wovangula hati,
oo uisareli wochili utima waye kamuni elimbi.
Nataneli wopula hati,
wanguni ya ndati.
Yesu wokumbulula hati,
osimbu Filipu kakukobongele eti wakalave milio kuyu ndakumola.
Nataneli wokumbulula hati,
arambei vumola suku usoma ya Vaisareli.
Yesu wokumbulula hati,
omondapo pia love siti ndakumola ve milio kuyu oto wakolelela omola ovinavya velapo evivisule.
Kwenje Yesu wapopia la ye hati,
mopia love siti ochili ochili omola irulia yuluka kwenda ovangelo vamwe vasuku valonda kumolomanu vakwavo valokila kokwaye.